Barua mane Paulo ondiko ni Jo-Rumi. Sula achiel. Ma en barua ma an Paulo, jatich Yesu Kristo, ema andiko nu un Jo-Rumi. Nyasaye noluonga mondo abed jaote, kendo nowala mondo aland wachne maber. Chon, Nyasaye nosemiyo jonabi osingore e muma maler ni wach maber ni biro biro. En wach maber mawuoyo kuom wode ma Ruodhwa Yesu Kristo. Korka anyuola mar dhano, ne en nyakwar Daudi. To korka tich Roho Maler, to ne onyis ratiro ni en wuod Nyasaye nikech teko mane ochiergo koa kuom joma otho. En ema ne otimo na ng'uono mondo abed jaote e nyinge mondo ami ogendini duto yie kuome kendo luore. Un bende un kuom joma Yesu Kristo oseluongo mondo obed jogego. Kuom mano, andikonu un ji duto man Rumi ma Nyasaye ohero kendo oseluongo mondo obed joge. Ng'uono gi kwe moa kuom Nyasaye Wuonwa gi Ruoth Yesu Kristo mondo obed kodu. Mokwongo, agoyo ni Nyasaye erokamano e nying Yesu Kristo nikech un uduto. Nimar humb yie ma un go landore e piny ngima. To Nyasaye ma tiyo ne gi chunya duto ka alando wach maber man kuom wode, ong'eyo kaka aparou e lamona kinde duto. Pile, akwaye ni chieng' moro ka oyie, to mondo ayud thuolo mar biro iru, bang' dwaro timo kamano kuom ndalo mang'eny. Agombo nenou mondo apognu wiye mich ma Roho chiwo, mondo ubed gi teko. Tiende ni ka wan kanyachiel, to mondo wajiwre ka yieu konya kendo yiena bende konyou. To owetena, adwaro ni mondo ung'e ni asetemo biro iru ndalo mang'eny, to timo kamano osetama nyaka chil kawuono. Asegombo mondo abi atiye tich maber e kindu kaka asetimo e kind ogendini mamoko ma ok Jo-Yahudi. Achalo ng'at man gi gopo ogendini duto, bed ni gin joma olony kata joma ok olony, joma osomo kata joma ok osomo. Mano emomiyo un joma odak Rumi bende, agombo ahinya landonu wach maber. Aonge gi wich kuot mora mora kuom wach maber, nimar en e teko mar Nyasaye mawaro ji duto moyie. Mokwongo nobiro ni Jo-Yahudi, to bang'e nobiro ni joma ok Jo-Yahudi bende. Wach maber nyiso ji yo ma Nyasaye miyogo dhano bedo e winjruok kode. Mano timore mana kuom yie kende. Mana kaka muma wacho ni,
ng'at mobet e winjruok gi Nyasaye nikech oyie ema nobed mangima.
Mirib Nyasaye moa e polo, mamon gi richo duto kod timbe ma ok kare ma joma geng'o adiera koro osefwenyore. Nyasaye kumogi nikech gik moko duto ma dhano onego ng'e kuom Nyasaye osefwenyore nigi malong'o, nikech Nyasaye osemiyo ging'eyogi. Chakre chwech piny, dhano osebedo kong'eyo ni Nyasaye nigi teko mochwere, kendo ni en Nyasaye adier. Kata obedo ni gik manyiso ni en Nyasaye ok nyal nenore, to ing'eyo gi kuom gik ma osechweyo. Kamano dhano ok nyal wuondore ni kiagi. Kata obedo ni ji nong'eyo Nyasaye, to ne ok gidwar mana miye duong' kata goyo ne erokamano moromogo. Kar timo kamano, to parogi nokethore, kendo chunygi ma onge rieko mudho pong'o. Giwacho ni giriek, to gin mana jomofuo. Kar lamo Nyasaye ma ok tho, to gilamo mana kido mar dhano ma tho, kata mag winy, kata mag lee, kod mag gik mamol. Mano emomiyo Nyasaye nojwang'ogi e timbe mag dwanyruok ma chunygi ohero, kendo magikethogo ringregi giwegi. Ne giloko adiera mar Nyasaye odoko miriambo, kendo kar lamo jachwech ma owinjore yud pak nyaka chieng', to ne gilamo mana gik mochwe, kendo gimiyo duong'. Kuom mano Nyasaye nojwang'ogi, moweyogi e gombo maricho makelo wichkuot. Mon noweyo riwore gi chuogi, mi odwanyore gi mon wetegi, ma en gima mono. Chuo bende noweyo mon, mi oore kuom gombo chuo wetegi. Kamano chuo nodwanyore gi chuo wetegi, magiyudo kum e ringregi giwegi moromore gi dwanyruokgi. Ne gidagi yie Nyasaye, omiyo Nyasaye nojwang'ogi mi parogi olal, kendo gitimo gik ma ok onego gitim. Gipong' gi timbe maricho duto kaka gombo gi chuny marach. Adier, gipong' gi nyiego, gi nek, gi dhaw, gi miganga kod himruok. Gin jokuoth gi johang wach. Bende gin joma Nyasaye oweyo kendo ma ochayo Nyasaye. Gin jokwinyo, gin joma wigi tek kod joma wuorore. Pile gifwenyo yore manyien mag timo richo, kendo gin joma ok winj jonyuol. Gin joma wang'gi tek, gi joma ok rit singruokgi, kod joma ok ohero jowetegi, kendo ok kechgi. Ging'eyo malong'o ni chik Nyasaye wacho ni joma timo gik makamago owinjore gi tho, to kata kamano pod gisiko gitimo gi atima, to bende gipako joma timo gik makamago. Jorumi sula 2. Kuom mano, ka ing'ado ni wadu bura, to ng'e ni bura oseloyi. Bed ni in ng'at manadi, nikech king'ado ni jomoko bura, to ing'ado bura mana ni in iwuon. Nimar in bende, itimo mana gik ma jogo timo. In iwacho ni, wang'eyo ni Nyasaye ni kare kukumo joma timo gik makamago. To ka in ing'ado bura ni joma timo gigo, to in iwuon bende itimo gi. Koro ere kaka iparo ni in itony e but Nyasaye? Koso itimo kamano nikech ichayo Nyasaye, nimar ong'won ahinya kendo ohore mos, mak okumi piyo? Donge ing'eyo ni Nyasaye ng'won kamano mana nikech odwaro ni mondo ilokri? To in wiyi tek kendo itamri yie. Omiyo ikano kum ni in iwuon e ndalo mar mirima, tiende ni chieng' ma Nyasaye no elie bura mare makare, chieng' no nomi ng'ato ka ng'ato pok moromo gi timne. Joma osiko katimo maber kendo dwaro pak gi duong' moa kuom Nyasaye kod ngima ma ok rum, nomi ngima ma nyaka chieng'. To joma dwaro mana gigi giwegi kendo ok dwar gima kare, to dwaro mana luwo gima ok kare, noyud kum gi mirima mager. Masira kod chandruok noyud ng'ato ka ng'ato matimo richo. Jo-Yahudi ema nokwong yudo masichego, eka joma ok jo-Yahudi bende noyudgi. To ng'ato ka ng'ato matimo maber noyud duong' gi pak kod kwe. Jo-Yahudi ema nokwong yudogi, eka joma ok jo-Yahudi bende. Nyasaye ok dew wang' ng'ato. Joma timo richo to ok ong'eyo chik Musa nolal nono, kata obedo ni gikia chik kamano. Joma timo richo to ong'eyo chik nong'adnegi bura kaluwore gi chik. Ng'ato nyalo winjo chik, to ka ok omako, to ok onyal bet e winjruok gi Nyasaye. Ka joma ok jo-Yahudi, ma gin joma onge chik, timo mana gima chik dwaro, to mano nyiso ni chik tiyo e chunygi, kata obedo ni gikia chik kamano. Mano nyiso ni gima chik dwaro ondiki e chunygi. Parogi bende nyiso ni mano en adier, nikech seche moko parogi nyisogi ni giseketho, to seche moko onyisogi ni gionge bura. Kamano e kaka notimre chieng' ma Nyasaye nomi Yesu Kristo yalie weche mopondo duto manie chuny dhano. Mano e kaka wach maber ma alando nyiso. In to ipakori ni in jo-Yahudi, kendi mor gibedo kamano. Igeno kuom chik Musa, kendi sungori ni in achiel kuom jo-Nyasaye. Iwacho ni osepuonji chik, omiyo ing'eyo gima Nyasaye dwaro mondo itim. Kendo inyalo pogo gik makare gi gik maricho. Bende iwacho ni ing'eyo chutho ni in jatend muofni, kendo ni in iler ni joma nie mudho. Bende ni itayo jomofuo, kendo in japuonj nyithindo. Mago duto iwacho nikech chik oting'o ni rieko gadiera duto. To ka ipuonjo jomoko kamano, to in dak ipuonjri iwuon? Ipuonjo ni kik ikwal, to in dong' ikwelo. Iwacho ni kik ng'ato terre, to in dong iterori. In isin gini seche manono, to dong ikwelo e hekalu mag gini seche manono. In ipakori ni in gichik nyasaye, to dong ikelo achaye ni nyasaye kiketho chik. Mana kaka muma wacho ni ya.
Un jo Yahudi ema umiyo joma ok jo Yahudi tugo gi nying nyasaye.
Ka imako chik, to ter moteri go nyangu nigi tiende. To ka ok imako chik, to ichal gi ng'at ma ok oter nyangu, kata bed ni oteri nyangu kamano. Kamano bende, ka ng'at ma ok ja Yahudi, kendo ma ok oter nyangu omako chik, to nyasaye nokwane ka ng'at moter nyangu. To in ja Yahudi moter nyangu, kendo man gi chik mondiki, donge joma ok ja Yahudi ma ok oter nyangu nomi bura loyi, nikech kata obedo ni in gi chik mondiki kamano, to pod ikethe aketha. To gin, kata obedo ni ok otergi nyangu, to girito chik. Gik ma oko ok ema mi ng'ato dok ja Yahudi mar adier, bende tero nyangu mar ringruok ok e tero nyangu mar adier. Ooyo, ja Yahudi mar adier en ng'at ma ja Yahudi gi e chunye, kendo tero nyangu mar adier bende en mar chuny. En tich roho, to ok en tich rito chik. Kata obedo ni ng'at ma kamano ok yud pak kuom dhano, to oyudo kuom Nyasaye. Jorumi 3. To ka ng'ato kuomu nyalo penjo niya, kaka mano, to ere ber mar bedo ja Yahudi? Kose ere ber mar tero nyangu? To adwoko kama, nitie ber mang'eny kuom bedo ja Yahudi. Mokwongo, Nyasaye nogeno jo Yahudi mi omiyogi wachne. To koro, ka jomoko kuomgi ne ok orito wachneno, iparo ni mano dimi adiera mar Nyasaye bed maonge tich koso? Ooyo, ok kamano ngang'. Nyasaye nyaka bed ja adiera, kata obedo ni ji duto gin jo miriambo. Mana kaka muma wacho ni,
"Aa Nyasaye, in ema nyaka inenri ng'ama kare kiwuoyo, to bende kiyali to nyaka ilo bura."
To ng'ato nyalo wacho ni richo wa nyiso ji tim makare mar Nyasaye. Omiyo Nyasaye ok ni kare ka kumowa. To mano ok nyal bet kamano. Nimar ka Nyasaye ok ni kare, to ere kaka dong'ad ni piny bura? Ng'ato bende nyalo wacho ni ya, "Miriambo na osemiyo adiera mar Nyasaye onenore malong'o, kendo osekelo ne duong'. Koro ere gimomiyo pod ing'ado na bura ni an jaricho?" To mano chalo mana gi wacho ni, "Watimuru richo mondo ber obedie." Chutho, jomoko osehangowa kawacho ni mano e gima wapuonjo. Nyasaye nokum joma kamago kaka owinjore. To koro ere kaka wan jo Yahudi waloyo ji mamoko? Ngang', ok waloyogi kata matin. Nikech asenyiso ni richo oloyo jo Yahudi gi joma ok Yahudi mana machalre. Mana kaka muma wacho ni ya,
"Onge ng'ama kare." Ooyo, onge kata mana ng'at achiel. Onge ng'ama wach donjone, kata mana ng'ama dwaro Nyasaye. Ji duto osebayo yo mi gidoko joma nono. Onge ng'ato kuomgi matimo maber. Ooyo, onge kata mana ng'at achiel. Dhogi chalo gi bur mong'amo dhoge, kendo giwacho mana miriambo lilo. Wechegi chalo gi kwich thuond rai. Dhogi opong' gi kuong' kod weche makech. Tiendgi wer ka gidhi chwero remo, kendo kamoro amora ma gidhiye to chandruok gi masira ema wuokie. Ok ging'eyo yo makelo kwe, ok giluoro Nyasaye kata matin.
To wang'eyo ni weche duto ma chik wacho oket ni joma nie bwo chikno. Kuom mano, ji onge gi yo ma ginyalo tonygo e bura, to buch Nyasaye okwako piny duto. Onge ng'ama nyalo bet e winjruok gi Nyasaye nikech osemako chik, nimar tich chik en mana miyo dhano ng'eyo ni oseketho. To koro yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode oseelore, kendo ok otenore kuom chik kata matin. To kata kamano, chik Musa gi jonabi wuoyo kuome. En e yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode nikech yie ma oyiego kuom Yesu Kristo. Yorno ni thuolo ni ji duto moyie, nikech onge gima gipogorego. Ji duto oseketho, kendo girem kuom duong' mar Nyasaye. To Nyasaye miyo gibet e winjruok kode kuom ng'wonone, nikech Yesu Kristo nowarogi. Nyasaye nochiwo Yesu mondo thone obed misango migologo richo mag jomoyie. Notimo kamano mondo onyisgo ni timne kare, kata obedo ni ne osebedo ka ok odew richo mane joma chon otimo kamano. To bende, notimo kamano mondo onyisgo ni pod otimo gima kare ndalogi, kendo ni ng'ato ka ng'ato moyie kuom Yesu, to omiyo bet e winjruok kode. Koro ere gimodong' ma ng'ato nyalo sungorego? Onge gimoro, nikech sunga osegolo ko chuth. To ere gimomiyo ogole? Ogole nikech warito chik koso? Ooyo, ogole mana nikech wayie. Wasenwang'o malong'o ni Nyasaye miyo ng'ato bet e winjruok kode mana nikech yie, to ok nikech rito chik kata matin. Uparo ni Nyasaye en mana Nyasach Yahudi kende koso? Donge en Nyasach joma ok Yahudi bende? Adier, en Nyasach joma ok Yahudi bende, nikech Nyasaye en achiel. Obiro miyo Yahudi bet e winjruok kode mana nikech yiegi. Kamano bende, e kaka nomi joma ok Yahudi bedi e winjruok kode mana nikech yiegi. Koso uparo ni kwajiwo wach yie kamano, to wamiyo chik bedo maonge gi tich? Ooyo, ok kamano. Koro eka waguro chik. Jorumi 4. Koro ere gima dwawachi kuom Ibrahim makwarwa? Ang'o mane oneno? Kadine bed ni obet e winjruok gi Nyasaye nikech gik mane otimo, to kara da obedo gi gima omiyo onyalo sungore. To chutho, oonge gi gima onyalo sungorego e nyim Nyasaye nikech muma wacho ni ya.
Ibrahim noyie kuom Nyasaye, mi yieneno ema nomiyo Nyasaye okwane ni en ng'ama kare.
Ka ng'ato osetiyo tich moro, to chudo ne ok kwan ka kony moro momiye amiya, to ikwano ka pok moyudo kuom luche. To ka ng'ato ok ogeno kuom gimoro mosetimo, to oyie mana kuom Nyasaye mamiyo jomaricho bet e winjruok kode. To yieneno ema ikwano ka gimomiyo obet e winjruok gi Nyasaye. Mano bende e gima ne Daudi owacho kane owuoyo kuom hap ng'at ma Nyasaye kwano ni ng'ama kare mak orango timbe mosetimo. Nowacho niya,
mano kaka joma Nyasaye oseweyo ni gikethogi kendo orucho richogi gin johawi. Adier, ng'at ma ruoth ok kwan ka jaricho en jahawi.
To uparo ni hayo mane Daudi owuoyo kuomeni en mar jomoter nyangu kende koso? Ooyo, en mar joma ok oter nyangu bende, nikech wasehulo ni muma wacho ni yie mar Ibrahim ema ne omiyo Nyasaye okwane ni en ng'ama kare. Nyasaye nokwane ni en ng'ama kare kosetere nyangu koso kapodi? Donge nokwane kapok otere nyangu? To ok kosetere. To achien ne otere nyangu kaka ranyisi ni Nyasaye ne okwane ni en ng'at makare nikech yie mane en go kane pok otere nyangu. Kuom mano, Ibrahim e wuon ji duto moyie kuom Nyasaye kendo ma Nyasaye kwano ni joma kare, kata obedo ni ok otergi nyangu. To bende en e wuon jogo moter nyangu, to ok nikech osetergi nyangu, to mana nikech giluwo yor yie mane wuonwa Ibrahim bende oluwo kane pok otere nyangu. Nyasaye nosingore ni Ibrahim kod nyikwaye ni piny nobed margi, to ne ok osingore kamano nikech Ibrahim norito chik, to mana nikech nokwane ni en ng'at makare kuom yie mane en go. Kada bed ni gima Nyasaye osingore imiyo mana joma orito chik, to kara yie ma ng'ato nigo onge tiende, kendo singruok mar Nyasaye bende onge tich. Chik kelo mirim Nyasaye, to kama chik onge, ketho chik bende onge. Gimomiyo yie nyaka bedie en ni mondo gik moko duto oyud nono kuom ng'uono, kendo singruok obed gi teko ni koth Ibrahim duto, ok mana ni joma rito chik kende, To bende ni mago ma oyie mana kaka Ibrahim bende noyie. Ibrahim e wuonwa waduto, mana kaka muma wacho ni ya.
Aseketi wuon ogendini mang'eny.
Kuom mano, singruok nigi teko e nyim Nyasaye mane Ibrahim oyie kuome. En e Nyasaye machiero joma tho, kendo magima owacho miyo gik maonge betie. Ibrahim noyie kendo nogeno agena, kata obedo ni gima dine miyo ogen kamano ne onge. Mano omiyo nodoko wuod ogendini mathoth, mana kaka muma wacho ni,
nyikwayi nobed mana mathoth kamano.
Kata obedo ni hike koro ne dirom 100, mine ong'eyo ni ringre owuon chalo gi gimotho. Kendo ni Sara bende, koro ndalo ne mar nyuol osekadho. To yie mare ne ok odok chien. Ne pod ogena gena singruok mar Nyasaye ma ok oriwo gi kiawa. Yie mare nopong'e gi teko, mi omiyo Nyasaye duong', ka en gi ratiro ni Nyasaye nigi teko mar timo gima ne osesingore ni notim. Yieneno ema nomiyo Nyasaye okwane ni en ng'ama kare. To weche mondik ni Nyasaye nokwane ni en ng'ama kare, ne ok ondik mana nikech Ibrahim kende. To nondiki nikech wan bende, ma ibiro kwano ni joma kare nikech wayie kuom jal mane ochiero Yesu Ruodhwa oa kuom joma tho. Yesu ema nochiw mi otho nikech richowa, to nochiere mondo wabedi e winjruok gi Nyasaye. Jorumi 5. Kaka osemi wabet e winjruok gi Nyasaye nikech wayie, koro wan gi kwe kod Nyasaye kuom Yesu Kristo Ruodhwa. Yesu ma wayie kuomeni, emoseyaonwa yo mwayudogo gweth mar Nyasaye ma wan goni, kendo wamor nikech wageno ni wanane duong' mar Nyasaye. To ok mano kende, to wabedo mamor kata mana e masiche mwaneno, nikech wang'eyo ni masira kelo kinda, to kinda miyo ng'ato bedo gi chuny ma Nyasaye oyiego, kendo chuny ma kamano miyo ng'ato bedo gi geno. To geno ma kamano ok kuod wiwa, nikech Roho Maler ma Nyasaye osemiwa osepong'o chunywa gi hera mar Nyasaye. Kane pod ok wanyal gimoro, wan joma ok oluoro Nyasaye, to Kristo nothonwa e ndalo mane Nyasaye oketo. Tek mondo ng'ato oyie tho kar ng'at makare, to kamoro inyalo yudo ng'ato madiyie chiwore kar ng'at maber. To gima nyisowa ni Nyasaye oherowa gi hera maduong' en ni Kristo nothonwa kane pod wan joricho. Kaka koro tho Kristo osemiyo wabet e winjruok gi Nyasaye, wan gi ratiro ni obiro resowa e kum mogik. Kane pod wan wasik Nyasaye, to ne omiyo wadoko osiepene kuom tho mar Wuode. To tinde kaka koro wasedoko osiepene, donge ibiro resowa moloyo nikech ngima mar Wuode? To ok mano kende, wamor bende kuom Nyasaye nikech gima ne Yesu Kristo Ruodhwa otimonwa, nimar en ema nomiyo wadoko osiep Nyasaye. Wang'eyo ni richo nodonjo e piny nikech tim ng'at achiel, kendo richono nokelo tho. Kamano tho nobiro kuom ji duto, nikech ji duto notimo richo. To chutho richo ne ni e piny kata mana e ndalo mane Nyasaye pok omiyo ji chik Musa. To ka onge chik, to richo ok kwan ka richo. To chakre ndalo mar Adam nyaka ndalo mar Musa, tho noloyo ji duto, koda ka joma ne ok oketho kaka Adam noketho, kotamre rito chik mane Nyasaye omiye. Adam ne en ranyisi mar jal mane onego bi. To ng'wono mane Nyasaye otimo opogore mabor gi richo mane Adam otimo. Nikech richo mar ng'at achiel nokelo ni ji duto tho, to ng'wono mar Nyasaye kod chiwo mare mane ng'at achiel ma en Yesu Kristo okelo, nomiyo ji duto gweth mogundho. Mich Nyasaye no opogore mabor gi richo mar ng'at achiel no, nimar richo achiel nokelo ni ji duto bura, to richo mang'eny nokelo mich mang'won manomiyo ji duto obet e winjruok gi Nyasaye. Ka ketho mar ng'at achiel ema nomiyo tho olocho, to mano kaka joma yudo ng'wono mogundho mar Nyasaye gi michne mamiyo gibedo e winjruok kode nobed gi ngima kendo nolochi nikech ng'at achiel ma en Yesu Kristo. Kaka ketho achiel nomiyo bura oloyo ji duto, Kamano bende e kaka tim makare achiel miyo ji duto bedo e winjruok gi Nyasaye kendo miyo gi ngima. Bende kaka ji duto nodoko joketho nikech ng'at achiel notamore winjo wach, e kaka ji duto nobed e winjruok gi Nyasaye nikech ng'at achiel nowinjo wach. Chik nobiro, mi ketho omedore. To kama richo nomedore, ng'uono nomedore moloyo, ni mondo kaka richo nolocho kamiyo ji duto tho, e kaka mondo ng'uono olochi ka Nyasaye miyo ji bedo e winjruok kode, kendo miyo gi ngima manyaka chieng' kuom Yesu Kristo Ruodhwa. Jorumi 6. To koro ere gima dwawachi? Dwawachi ni ber kwasiko watimo richo mondo ng'uono mar Nyasaye omedre koso? Ngang', ok kamano. Korka wach richo, to wan mana jomotho. Koro ere kaka dwadhi nyime kwadak e richo? Donge ung'eyo ni kane obatiswa, mi wariwore gi Yesu, to batisono nomiyo wariwore kode e thone. Mano onyiso ni kane obatiswa, mi wariwore gi Yesu e thone, to ne oikwa kode bende. Mondo kaka ne Kristo ochier oa kuom jomotho kuom teko maduong' mar Wuoro, e kaka wan bende wabet gi ngima manyien. Ka waseriwore kode e thone, to wanariwore kode e chierne bende. Wang'eyo ni ngimawa machon nogur kode e msalape ni mondo kitwa mar richo orum, kendo ni mondo kik wamed bedo wasumb richo, nikech ka ng'ato osetho, to osegonye oa e richo. Ka wasetho gi Kristo, to wayie ni wanabed mangima kode bende. Nikech wang'eyo ni Kristo osechier oa kuom jomotho, kendo ok nochako tho, ni mar tho koro onge gi teko kuome. Tho mane othogo, notho ni richo dichiel kende. To koro kaka ongima, ongima ni mondo oti ni Nyasaye. Kamano e kaka onego ukwanru ni usetho ni richo, to ongima ni mondo uti ni Nyasaye kuom Yesu Kristo. Mano emomiyo kik uwe richo bed gi loch e ringreu matho, mondo kik uluw gombo mag ringruok. Kik ng'ato kuomu yie mondo fuonde moro amora obed gima itimogo richo. To chiwreuru ni Nyasaye ka jomotho mochako ochier. Adier, chiwneuru ringreu duto mondo obed gima itimogo gik makare. Nimar richo ok nochak obed gi loch kuomu, nikech koro ok un e bwo chik, to un e bwo ng'uono mar Nyasaye. To koro nade? Dwa tim atima richo nikech koro ok wan e bwo chik, to wan e bwo ng'uono koso? Ngang', ok kamano. Donge ung'eyo malong'o ni ka uchiworu ni ng'ato ka wasumbe, mi urito chikene, to chutho un wasumb ng'atno? Kamano bende, ka un wasumb richo, to tho ema ochomou. To ka un wasumb winjo wach, to Nyasaye biro miyo ubedo e winjruok kode. To wagoyo ni Nyasaye erokamano nikech kata obedo ni yande un wasumb richo, to koro urito puonj mane omiyu gi chunyu duto. Ne ogonyu e twech richo, mi udoko wasumb tim makare. Awuoyonu gi weche mayot winjo, nikech paro mar dhano thany-thany. Kaka ne uchiwo ringreu obed wasumb dwanyruok gi tim ma ok kare, mutimo atima richo, e kaka koro chiwuru ringreu obed wasumb tim makare mondo udok jomaler. Kane un wasumb richo, to ne ok uneno ni onego ulu tim makare. To ere ohala mane uyudo kuom timo gik makoro miyo wichkuot gi? Giko mar gigo en mana tho. To koro osegonyu e twech richo, mi udok wasumb Nyasaye. Omiyo ohala muyudo en ngima maler, kendo gikone en ngima manyaka chieng'. Misach richo en tho, to mich Nyasaye en ngima mochwere kuom Yesu Kristo Ruodhwa. Jorumi 7. Owetena, un jomong'eyo kaka chik tiyo. Omiyo ung'eyo ni chik otweyo ng'ato mana ka pod ngima. Wakauru dhako man gi chwore kaka ranyisi. Chik kend otweye kuom chwore kapod chwore ngima. To ka chwore otho, to ogonye kuom chik mano otweye kuom chwore. To kodhi odak gi dichuo moro ka chwore pod ngima, to iluonge ni dhako materore. To ka chwore otho, to chik ok otweye. En thuolo, omiyo ka ng'at machielo koro okende, to ok en dhako materore. Owetena, un bende uchalo kamano. Ne udoko fuon ringre Kristo. Omiyo chik onge gi teko kuomu, nikech uchalo jomotho. Mano notimore mondo ubed jo ng'at machielo, ma en jal mane uchiero akuom jomotho, mondo wan duto wanyago olemo ni Nyasaye. E ndalo mane pod waluwo timbe mag dhano, chik nomiyo gombo otiyo e ngimawa, mi onyuolo mana tho. To koro osegonywa kuom chik mane otweyowa, nikech wachalo jomosetho. Koro ok watini Nyasaye e yo machon, kwaluwo mana chik mondiki, to watiyone ka wan gi ngima manyien ma Roho kelo. Koro ere gima dwawachi? Dwawach ni chik en richo koso? Ngang', ayie ni kada chik onge, to ok dang'eyo ni richo en ang'o. Kada ni chik ok owacho ni kik igombi, to da ok ang'eyo ni gombo en ang'o. Chikno nomiyo richo thuolo, mi okelo gombo duto mopogore opogore e chunya. Kada onge chik, to richo dobedo gimotho. Chon ne ok ang'eyo wach chik, to ne angima angima. To kane ang'eyo chik, richo nodoko mangima, mi an to atho. Kamano chik mane oketi mondo okel ngima, nokelona mana tho. Nikech richo noyudo thuolo ma chik okelo, mi owuonda kendo onega. Kuom mano, chik Musa en gima ler, kendo chike moting'o bende ler, kendo kare, kendo beyo. Kara dwa wach ni gima ber ema nomiyo atho koso? Ngang', richo notiyo gima ber mi onega. Mondo richo ong'ere malong'o ni en ang'o. Kamano, chik nyiso ni richo en gima rach moloyo. Wang'eyo malong'o ni chik Musa ber, nikech oa kuom Nyasaye. Anto an mana dhano matho, moseng'iew modoko misumba richo. Gik matimo odhiera, nikech ok atim gima adwaro ni mondo atim, to atimo mana gik ma ok adwar. To ka atimo gik ma ok adwar timo kamano, to mano nyiso ni ayie ni chik ber. To chutho, ok an ema atim gigo, to richo modak e chunya ema timogi. Ang'eyo ni an kaka dhano, onge gima ber man kuoma, nikech kata obedo na adwaro timo gima ber, to ok anyal. Gima ber ma adwaro timo ok atim, to gima rach ma ok adwar timo ema timo. To ka atimo gima ok adwar timo kamano, to mano nyiso ni ok an ema timo gino, to richo modak kuoma ema time. Koro gima asefwenyo en ni, ka adwaro timo gimoro maber, to richo kende ema arodhnogo. E chunya ma iye, to amor gi chik Nyasaye. To e ringra anwang'o e chik machielo makedo gi chik ma chunya oyiego. Chik no omiya abedo misumba richo modak e ringra. Yaye, mano kaka an ng'at machandore. Ng'ano mabiro resa e ringruok mar thoni? Agoyo ni Nyasaye erokamano, nikech Yesu Kristo Ruodhwa ema biro resa. Kuom mano, aneno ni an awuon arito chik Nyasaye mana gi paro na kende, to e ngimana mar dhano to aluwo mana chik mar richo. Jorumi 8. Mano emomiyo koro onge bura kuom jogo man kuom Kristo Yesu. Nikech ka ng'ato ni kuom Kristo, to chik mar Roho makelo ngima osegonye kuom chik makelo richo kod tho. Gima chik Musa ne ok nyal timo nikech nyao mar dhano, e gima Nyasaye notimo kane ooro wuode e kido mar ringruok machal mana gi ringrewa matimo richo, mondo obed misango magolo richo. Kamano, kane en e ringruok no, nomiyo bura loyo richo, mondo tim makare ma chik dwaro ochop kare kuomwa, wan makoro wawuotho kaka Roho dwaro, to ok kaka ngima mar dhano dwaro. Joma timo gik ma ngima mar dhano dwaro, paro mana weche mag dhano, kendo mano kelo tho. To joma timo gik ma Roho dwaro, paro mana weche mag Roho, kendo mano kelo ngima kod kwe. Ng'at ma paro mana weche mag dhano, mon gi Nyasaye, nikech ok orito chik Nyasaye. Adier, ok onyal rite. Chutho, joma timo mana gik ma ngima mar dhano dwaro, ok nyal bedo malong'o ni Nyasaye. Ka roho mar Nyasaye odak e iwu, to ok unyal timo gik mangima mar dhano dwaro, to utimo mana gik ma roho dwaro. Kendo ka ng'ato onge gi roho mar Kristo, to ok en ng'ate. To ka Kristo nie iwu, to kata obedo ni ringre wuotho nikech richo, chunyu to ngima nikech Nyasaye osemiyo ubet e winjruok kode. To bende, ka roho mar jal mane ochiero Yesu oa kuom jomotho odak e iwu, to en mane ochiero Kristo oa kuom jomotho nomi ringreu matho bedo mangima bende nikech roho modak e iwu. Emomiyo wetewa, wan jogowi, to ok jogop dwaro mar dhano mondo watim gik mangima mar dhano dwaro. Nikech kutimo gik mangima mar dhano dwaro to ubiro tho. To ka unego timbeu maricho kuom teko mar roho, to unubed mangima. Ji duto ma roho mar Nyasaye otelonegi gin nyithin Nyasaye. To roho ma useyudo ok loku wasumbuni mondo uchak ubed maluor. Ooyo, roho no lokowa nyithin Nyasaye. Omiyo ng'ato ka ng'ato kuomwa ywak ni Nyasaye kaluonge ni Baba, Wuora. Roho owuon oriwore gi chunywa kanyisowa ni wan nyithin Nyasaye. To ka wan nyithin Nyasaye kamano, to wayudo mich ma osesingore nwa bende. Adier, wayudo michgo kaachiel gi Kristo. Chutho, ka wayie neno masira kode, to wanayud duong' kode bende. To aneno ni masira mwaneno ndalogi tin, kipimo gi duong' mapok oel mwabiro yudo. Gik moko duto mochwe, rito kogeno ahinya mondo Nyasaye omi nyithinde ofwenyre. Nyasaye nomiyo gik moko duto mochwe obedo kayiem nono, ok nikech dwaro gi giwegi, to nikech dwaro ne owuon. To ne nitie geno ni chieng' moro nogony gik moko duto mochwe, mondo kik gibedi gik matow, to giyud thuolo maduong' ma nyithind Nyasaye nigo. Wang'eyo ni nyaka chil kawuono, gik mochwe duto chur, kendo neno rem mana ka dhako ma much kayo. Ok mago kende, to wan bende wachur e iwa wawegi, ka warito mondo Nyasaye olokwa nyithinde. Komiyowa thuolo chutho. Wachur kamano, kata obedo ni Nyasaye osemiyowa roho kaka mich mokwongo mar gweth mwabiro yudo achien. Adiera geno no ema ne oresowago. Ka waseyudo gima wageno yudo, to koro ok wanyal wacho ni wan gi geno. Nikech ere kaka ng'ato nyalo geno yudo gima oseyudo. To ka wageno yudo gima pok waneno, to rit ma waritego no nyiso ni wan jokinda. Mano e kaka roho bede konyowa e nyawowa, nikech ok wang'eyo kaka owinjore walem. To roho owuon kwayonwa Nyasaye ka chur gi chur ma weche dhano ok nyal wacho, kendo Nyasaye manono chuny dhano ong'eyo gima roho kwayo. Nikech okwayo ni jo Nyasaye e yo ma Nyasaye oyiego. Wang'eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo jomohere oyud gweth. Jogo gin jomoseluongo kaka odwaro. Gin e joma noyiero chon mi oketo obedo gi kido machal gi kit wuode mondo wuode obed wuoyi maduong' e kind owetene mang'eny. Joma ne Nyasaye oyierogo ema noluongo, kendo joma noluongogo nomiyo obet e winjruok kode. Bende joma osemiyo obet e winjruok kodego, ema opogo nigi duong' ne maler. To koro dwawach ang'o kuom wechego duto? Ka Nyasaye ni kodwa, to ere gima dwaluor? Kata ka ng'ato obedo jasikwa? Nyasaye ne ok otimo migundia kuom wode owuon, to ne ochiwe mi otho nikech wan duto. To kane ochiwo wode kamano, to ere kaka dotamre miyowa gik moko duto mogundho? Ng'ano mani donj ni joma Nyasaye oseyiero, ka Nyasaye ema osemiyogi gibet e winjruok kode? Koso ere ng'ama ding'adnwa bura ka Kristo Yesu ema nothonwa? To ok tho ema nothonwa kende, to bende nochier, mobet e bat korachwich mar Nyasaye, kendo en ema okwayonwa. Ang'o madipogwa gi hera ma Kristo herowago? Dubet masira? Koso chandruok? Koso sand? Koso kech, koso duk, koso himruok, koso tho? Adier, mago timore nwa mana kaka muma wacho ni ya.
Inegwa seche duto nikech in, kendo wachalo mana gi rombe midwaro yango.
To kata kamano, waloyo gigo duto chutho nikech teko mar jal mane oherowa. Nimar ang'eyo malong'o ni onge gima nyalo pogowa gi hera ma oherowago. bidni en tho, kata ngima, kata malaika, kata joloch mag polo, kata gik matimore ndalogi, kata gik mabiro timore, kata teko mag polo, kata gik manie wiwa malo, kata gik manie bwa piny, kata gimora mora manadi mochwe. Adier, onge gima nyalo pogowa gi hera mar Nyasaye moherowago kuom Kristo Yesu Ruodhwa. Jorumi 9. Kaka an ja Kristo, gima koro adwaro wacho en adier chutho. Ang'eyo e chunya ni ok ariambi, kendo Roho Maler bende nyisa ni awacho adier. An gi kuyo maduong', kendo chunya lit pile nikech wach jowetena ma jo Israel, ma gin jo ogandana kuom onyuola. Dai yie mondo an awuon Nyasaye okweda migola kuom Kristo, kapo ni mano dikonygi. Jo Israel gin joma Nyasaye oseyiero mondo obed nyithinde. Ne onyisogi duongne maler, kendo ne otimo kodgi singruok madongo. Nomiyogi chik Musa, kendo nonyisogi kaka onego gilame e hekalu. Bende nosingore nigi ni obiro gwedhogi. Gin e nyikwa kwerewa madongo machon, kendo korka anyuola, to Mesia ne oa e ogandagi. Opak Nyasaye moloyo gik moko duto nyaka chieng'. Amen. To kik ugal ni gima Nyasaye nosingore ok osechopo, nikech jo Israel duto ok gin joma Nyasaye oseyiero. To bende nyikwa Ibrahim duto ok gin nyithind Nyasaye, nimar Nyasaye nowacho ni Ibrahim niya,
joka Isaka kende ema noluong ni nyikwayi.
Mano nyiso ni nyithindo duto mane Ibrahim onyuolo ok gin nyithind Nyasaye, to mana mago monyuol kaluwore gi singruok mar Nyasaye ema ikwano ka nyithind Nyasaye adier, nikech mano e gima Nyasaye nosingore niya,
ka kinde ochopo kare to anaduogi, kendo nanwang' ka Sara osenyuolo nyathi ma wuowi.
To ok mano kende, kwarwa Isaka nonyuolo nyithindo ariyo gi Rebeka chiege. To kane pok onyuolgi, tiende ni kane pok gitimo gimoro maber kata marach, to Nyasaye nowacho ni Rebeka ni,
nyathini maduong' noti ni nyathini matin.
Mano nobet kamano mondo yo ma Nyasaye oyierogo ji ogurre, nikech en ema oluongo ng'ato kaka dwaro ne obet, to ok nikech timbe ma ng'ato otimo. Mano bende kaka Muma wacho ni,
ne ahero Jakobo, Isao to ne asingo.
To koro dwa wach ang'o? Dwa wach ni Nyasaye ok nikare koso? Ooyo, ok nyal bet kamano, nikech Nyasaye nowacho ni Musa niya,
anakech jogo madwaro kecho, kendo anabed mang'won ni joma adwaro bedo nigi mang'won.
Emomiyo ok en wach gima ng'ato dwaro kata gima ng'ato timo momiyo Nyasaye yiere, to en mana wach ng'wono mar Nyasaye owuon. Nyasaye wacho ni Farao e Muma niya,
ne aketi ruoth mana ni mondo gima atimo ni omi ji ong'e kaka teko na duong', kendo mondo humba olandre e piny ngima.
Kuom mano, waneno ni ka Nyasaye dwaro timo ni ng'ato ng'wono, to otima tima. Bende ka odwaro ni mondo omi chuny ng'ato dok matek, to otima tima kamano. To ang'eyo ni ng'ato kuomu biro penja niya, ka onge ng'ama nyalo geng'o gima Nyasaye dwaro kamano, to ere gimomiyo Nyasaye pod dhao gi ji? To an dadwoke ni, in dhana dhana ni, in ng'a manipenj Nyasaye wach? Bende gima ochwe dipenj jachwech ne ni, ang'o momiyo nichweya kama? Donge jachwech nigi teko mar timo atima gimohero gi lowo? Koso donge lowo achiel onyalo chweyogo agulni ariyo, ma achiel itiyogo gi tich mogen, to machielo itiyogo gi tich aticha? To mano bende e gima Nyasaye osetimo. Kata obedo ni ne odwaro nyiso ji mirimbe mondo ging'e tekone, to ne ohore mos gi ng'wono maduong' mi ok otieko joma okechogo mane owinjore otieki. To bende notimo kamano mondo migo ji ong'e duong'ne kaka lich. En duong' ma omiyo joma otimo nigi ng'wono, ma gin joma ne oseloso chon mondo oyud duong' kamano. Jogo e wan, mamoko Nyasaye oluongo kuom Jahudi, to moko oseluongo kuom joma ok Jahudi bende. Mano oluwore gi gima Nyasaye owacho e kitap Hosea niya,
ji mane ok joga, analuong ni joga. Adier, oganda mane ok ahero, analuong ni joma ahero. Kendo kama ne okwer gie chon ni, ok un joga, e kama noluong gie ni, nyithind Nyasaye mangima.
Isaya bende nowuoyo kuom jo Israel kama.
Kata ka jo Israel ng'eny mana ka kuoyo manie dho nam, to ji manok kuomgi kende ema nokuo. Nikech Ruoth Nyasaye nong'ad bura e piny piyo piyo, mana kaka nowacho ni notim.
Mano oluwore gi gima Isaya nosewacho chon niya,
ka dine Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto ok oweyonwa joma chungo wiwa, to dine warumo mana ka Sodom gi Gomora.
Koro wanawach ang'o? Onego wawach ni joma ok jo Yahudi mane ok otemo mondo obed e winjruok gi Nyasaye ema koro osebet e winjruok kode kuom yie. To jo Israel mane temo dwaro yor chik madimi gibed e winjruok gi Nyasaye ne ok oyudo chik makamano. To ang'o ma omiyo ne ok ginyal yude? Ne ok ginyal yude nikech ne ok gitemo mondo gibed e winjruok gi Nyasaye kuom yie, to mana kuom gik ma gitimo. Ne gichwanyore e kidi ma chwanyo ji. En kidi ma muma wuoyo kuome niya,
winjuru, aketo kidi ma biro chwanyo ji e dala Sayun. En lwanda ma nomi gipodhi. To ng'at moyie kuom jal ma kidino ochung' kare, to ok noywag ang'e.
Jorumi 10. Owetena, alamo Nyasaye matek mondo jo Israel okwo, nikech mano ema chunya dwaro ahinya. Ayie ni giketo chunygi kuom tiyo ni Nyasaye, to gikia yo ma onego gitinego, nikech pok ging'eyo yo ma Nyasaye miyogo ji bet e winjruok kode. To gisemana temo loso yorgi giwegi. Kamano ne ok giyie luwo yo ma Nyasaye miyogo ji bet e winjruok kode. To koro Kristo osemiyo chik obedo maonge gi tich, komiyo ji duto moyie kuome bet e winjruok gi Nyasaye. Gima ne Musa ondiko kuom wach bedo e winjruok gi Nyasaye kuom mako chik wacho kama,
ng'at momako chik, chik nomiyo bed mangima.
To kuom wach bedo e winjruok gi Nyasaye kuom yie, to owacho e niya,
kik ipenjri e chunyi ni, ng'ano madidhi malo e polo?
Tiende ni, ng'ano madidhi kwa Kristo obi e piny?
Kata kik ipenjri ni, ng'ano madilor mwalo e piny jomotho?
Tiende ni, ng'ano madigol Kristo a kuom jomotho? Ooyo, muma wacho kama,
wach Nyasaye chiegni kodi, en mana e dhogi kendo e chunyi.
En e wach mar yie mwalando niya, ka iwacho gi dhogi e lela ni Yesu e Ruoth, kendo iyie chunyi ni Nyasaye ne ochiere oa kuom jomotho, to noresi. En kamano nikech ng'ato nyaka yie gi chunye mondo obedie winjruok gi Nyasaye, kendo nyaka wuo e lela gi dhoge mondo rese. Muma wacho niya,
ng'at moyie kuome ok noywag ang'e.
Mano oriwo ji duto, nikech onge pogruok e kind jo Yahudi gi joma ok jo Yahudi. To giduto gin gi Ruoth achiel man gi mwandu mang'eny mopogo ni ji duto malame. Muma wacho ni,
ng'ato ka ng'ato malamo Ruoth noresi.
To ere kaka ji nyalo lame ka ok giyie kuome? Koso ere kaka digiyie kuom jal ma pok giwinjo wachne? Koso digiwinj ni entie nade ka ng'at malando nigi wach onge? Koso ere kaka ji nyalo lando wach maber ka ok oorgi? En mana kaka muma wacho niya,
mano kaka ji mor ka gineno joma kelo nigi wach maber.
To ok en ni ji duto ne oyie wach maberno, to obet mana kaka Isaya wacho niya,
Ruoth, ere ng'ama osiyie wach mwalando?
Kuom mano, yie a kuom winjo. To gima iwinjo en wach maber mawuoyo kuom Kristo. To koro apenjo niya, bende nyalo bet ni jo Israel ne ok owinjo wach? Ooyo, ne gisewinjo. Mana kaka muma wacho ni,
duond joland wach osewinjo e piny duto. Adier, wechegi osetundo e tung piny gi tung piny.
Apenjo kendo niya, bende nyalo bet ni jo Israel ne ok owinjo tiend wach? Ta kwongo duoko penyono kanyiso gima ne Musa owacho ni,
anami nyiego magu kod joma ok oromo luong ni oganda. Adier, an ame mirima maku kod oganda maonge rieko.
To Isaya wuoyo gi chir moloyo niya,
joma ne ok manya ema ne onwang'a. Adier, ne afwenyore ni joma ne ok penja.
Kuom jo Israel, to owuoyo niya,
odiechieng' duto narieyo bada, kaombo oganda mawigi tek kendo mapiem koda, mondo duog ira.
Jorumi 11. To bende apenjo niya, Nyasaye osewito joge koso? Ooyo, ok nyal bet kamano. Nikech an awuon, an ja-Israel ma nyakwar Ibrahim, kendo ma jadha od Benjamin. Nyasaye ok osewito joge mane ong'eyo chon. Koso ukia gima muma wacho kuom Elijah? Donge wacho ni Elijah noyuagore ni Nyasaye kuom gima jo-Israel timo kawacho niya,
Ruoth, gisenego jonabi magi, kendo gisemuko kende ni mag misango. An kenda ema dong, to kata an bende gidwaro niga.
To Nyasaye nodwoke niya,
an gi ji 7,000 mapok ogoyo chong gi piny mondo olam Baal.
Kamano ndalogi bende nitie jomodong' ma Nyasaye oyiero kuom ng'wonone. Oseyierogi kuom ng'wono, to ok kuom gik ma gisetimo. Nimar kada bed ni oseyierogi kuom gik ma gisetimo, to ng'wono ok dobedo ng'wono adier. To koro nadi? Waneno ni gima jo-Israel osebedo kadwaro pok giyudo. To joma nok kuom gima ne oyier ema oseyude. Jomoko duto to ne omi chunygi odoko matek mondo kik giwinj gima Nyasaye dwaro. Mana kaka muma wacho ni,
Nyasaye osemiyogi chuny manindo otero. Kamano wang'gi ok nen, kendo itgi ok winj wach, nyaka chil kawuono.
Daudi bende nowacho niya,
sewni magi mondo obed obadho kod amoso, kamiyogi podho kendo ikumogi. Wang'gi mondo imre kik ginen, kendo chandruok obembgi abemba nyaka chieng'.
To koro apenjo niya, kane jo-Yahudi ochwanyore, ne gipodho mi gilal chuth koso? Ooyo, ok kamano. Ketho mane jo-Yahudi okethogo, nomiyo warruok obiro ni joma ok jo-Yahudi, mondo mi jo-Yahudi obed gi nyiego kodgi. To ka ketho mag jo-Yahudi nokelo mwandu ni piny, kendo ka lal margi nokelo mwandu ni joma ok jo-Yahudi, to mano kaka dwokogi ir Nyasaye chuth dikel mwandu miwuoro. To koro adwaro wuoyo kodu un joma ok jo-Yahudi. Kaka oseketa jaote ni joma ok jo-Yahudi, akwano tijano ka gima duong' ahinya. Ka atemo matek mondo ami jo-Yahudi wetena obed gi nyiego kodu, mondo ami moko kuomgi okwo. Ka ne Nyasaye owitogi, to mano e yo mane okelogo winjruok e kinde kod ji. To kamano en adier, to donge ung'eyo ni korwakogi kendo, to mano nobed mana ka chier a kuom jomotho. Ka makati mokwong tedo ochiw ni Nyasaye, to mano miyo makati duto bet maler. Kendo ka tiend yath ler, to mano nyiso ni bedene duto ler. En adier ni Nyasaye oserwakou un joma ok jo-Yahudi, mi ubedo joge, kendo uyudo gweth kaachiel gi jo-Yahudi. To rwakuno chalo mana gi bede yadh zeituni mong'ad oko, eka ochom bad yadh zeituni ma ae thim kargi, makoro yudo chiembe koa e tiend yath kaachiel gi bede mamoko. To kik upakru ni miti uloyo bede mamoko go. To paruru ni un ok uting'o tiend yath, to tiend yath emoting'ou. Kamoro ubiro wacho niya, bede moko nong'ad oko mondo ochomwa kargi. Mano en adier. To ne ong'adgi oko nikech ne ok ugiye. To un koro usiko asika kuom yath nikech uyie. To mano kik mi usungru, to beduru gi luoro e nyim Nyasaye. Ka jo-Yahudi machalo bede yath hiye ema ne Nyasaye ok okecho, un to dokechu nadi? Neuru ni Nyasaye ng'won kendo ger. Oger ni joma oselal, to ng'won ni un, to mana kusiko kuyie ng'wonone. Ka ok utimo kamano, to un bende ibiro ng'adou oko. To bende, ka jo-Yahudi ok osiko kotamre yie, to nochako chomgi e yath. Nikech Nyasaye nigi teko mar chomogi kendo. Un joma ok jo-Yahudi, uchalo bad yath mane ong'ad oko kuom zeituni mae thim, mi ochom e yath zeituni mopidhi. Jo-Yahudi to chalo gi bede yath hie. Omiyo mano kaka chako chomo gi kendo e yath gi giwegi yot. Owetena, wach moro mopondo nitie e wachni madwaro mondo ung'e, nikech dipo ka uparo ni uriek. Wachno chalo kama. Bath jo-Israel konchiel, chunygi osedoko matek. To mano biro dhi nyime nyaka kar romb joma ok jo-Yahudi ma Nyasaye dwaro yud warruok. Mano e kaka jo-Israel duto nokwo, mana kaka muma wacho niya.
Jawar nobi koa Sayun, enogol richo duto mag nyikwa Jakobo. Mano e singruok manatim kodgi kagol richogi.
Kane ilando ni jo-Yahudi injili, to ne gidoko wasik Nyasaye, to mano nokelonu konyruok, un joma ok jo-Yahudi. To kata kamano, Nyasaye noseyierogi, kendo pod oherogi, nikech oparo kweregi. Ka Nyasaye oyiero ng'ato kendo gwedho, to ok olok paro ne kuom ng'atno. Un joma ok jo-Yahudi, chone utamoru winjo wach Nyasaye, to koro useyudo ng'uono mar Nyasaye nikech jo-Yahudi otamre winjo wach. Kamano koro jo-Yahudi otamre winjo wach nikech gineno ni useyudo ng'uono. To mano otimore mana ni mondo koro gin bende giyud ng'uono. Nyasaye nomiyo ji duto obedo jomotamre winjo wach kamano mondo ong'uonigi giduto. Mano kaka mwandu mag Nyasaye dongo. Rieko ne kod ng'eyo ne tut manade. Ere ng'ama nyalo ng'eyo tiend gik moparo? Koso ere ng'ama nyalo ng'eyo yorene? En mana kaka muma wacho niya.
Ere ng'ama oseng'eyo paro mar Ruoth Nyasaye? Kata ere ng'ama osebet jang'adne rieko? Koso ere ng'ama osemiye gimoro madimi obed gi gope?
En ema nochweyo gik moko duto, kendo ema omiyo gisiko gintie. Bende en ema omiyo gi gima omiyo gintie. Duong' obedne nyaka chieng'. Amen. Jo-Rumi 12. Emomiyo owetena, asayou kuom ng'uono mar Nyasaye mondo uchiw ringreu obed misango mangima kendo maler ma Nyasaye nyalo yiego. Nikech mano e yo mar adier mar lemo monego uluw. Kik uluw timbe mag pinyni, to lokreuru mondo parou odok manyien, eka ubiro ng'eyo gik ma Nyasaye dwaro. Gin gik mabeyo kendo malong'o ma Nyasaye oyiego. Kaka Nyasaye osemiya mich kuom ng'uonone, anyisou ni ng'ato ka ng'ato kuomu kik ketre e duong' moongego, to mondo opar maber maromre gi yie ma Nyasaye osepogone. Ringruok achiel nigi fuonde gi leche mang'eny ma moro ka moro nigi tichne owuon. Kamano e kaka wan bende wang'eny, to wabedo ringruok achiel kuom Kristo, kendo waduto wan fuonde makonyo fuonde mamoko. Wan gi mich mopogore opogore, kaka mich mane Nyasaye omiyowa kuom ng'uono ne obet. Ka mich momi ng'ato en mar hulo wach moa kuom Nyasaye, to mondo ohul wach maromre gi yie mopogne. To ka michne en mar tiyo ni ji, to oket chunye e tijno. To ka ng'ato en japuonj, to mondo opuonj ji. Kendo ka tich ng'ato en jiwo ji, to mondo otim kamano. Ka en jachiwo, to mondo ochiw mabup. Ng'at momi mich mar bedo jatelo bende mondo otel ni ji katimo kinda. To ng'at makonyo ji mondo otim kamano gi mor. Herau mondo bed maonge miganga. Beduru mosin gi gik maricho, to sikuru kuom gik mabeyo. Herreuru kaka owete onego herre, ka ng'ato ka ng'ato miyo wadgi duong' moloyo en owuon. Timuru kinda maonge samuoyo, kendo keturu chunyu kuom tiyo matek ni Ruoth. Geno ma un go mondo omiyo ubed mamor. Kisandou to timuru sinani, kendo lemuru makuweyo. Poguru giu ni jo-Nyasaye modhier, kendo beduru joma ohero rwako welo. Kwauru Nyasaye mondo ogwedh joma sandou. Kwayeuru mondo ogwedhgi agwedha, to kik okwong'gi. Beduru mamor gi joma mor, kendo ywaguru gi joma ywak. Beduru joma winjore, kendo kik ubed joma sungore, to beduru e achiel gi ji duto. Kik ukawru ni uriek. Ka ng'ato otimonu marach, to kik uchulne kuor, to keturu chunyu kuom timo gik ma ji duto yiego ni beyo. Temuru mondo kanyalore, to udagi ji duto gi kwe. Osiepena, kik uchul kuor. To kar chulo kuor to weruru mondo mirimb Nyasaye ema otim kamano. Nikech ondike muma ni Ruoth Nyasaye owacho niya,
"An ema nachul kuor. Adier, anachul maonge kiawa."
Muma wacho bende niya,
"Ka jasiki odenyo, to miye chiemo. Kendo kariyo loe, to miye pi omodhi. Nikech kitimo kamano, tinege gi wichkuot."
Kik uwe richo lowu, to timuru gik mabeyo mondo ulogo richo. Jorumi 13. Ng'ato ka ng'ato nyaka winj wach joma nigi teko mar loch. Nimar teko duto wuok mana kuom Nyasaye. Kendo joma nigi teko go, Nyasaye ema oketo. Omiyo ng'ama tamare winjo wach joma nie loch, to tamare winjo mana gima Nyasaye ema oketo. Ng'ata ng'ata matimo kamano nokel kum kuome owuon. Nikech joma nie loch ok nyal buogo joma timo maber, to mak mana joma timo marach ema gibuogo. Donge idwaro ni mondo joma nigi loch kik buogi? Kara tim atima gik mabeyo, eka joma nigi loch nopaki. Nikech gin jotich Nyasaye matiyo mondo konyi. To ka itimo marach, to nyaka ibed maluor. Nimar ok omigi teko mar kumo ji kayiem nono, to gin jotich Nyasaye matoyo mirim Nyasaye kuom joketho. Mano emomiyo nyaka iluor joma nigi loch. Ok nikech mirim Nyasaye kende, to nikech kata e chunyi iwuon ing'eyo ni mano en gima kare. Mano bende ema omiyo onego ugol usuru, nikech ka joma nigi loch tiyo tichgi to gitiyo ni Nyasaye. Miuru ng'ato ka ng'ato gima onego umiye, bed ni en osuru, kata luor, kata duong'. Kik ubed gi gop ng'ato, to gowi kende ma unyalo bedogo en mana hera ma onego uhergo jowadu. Ng'at mohero wadgi to osechopo chik Musa duto. Chikego e magi: kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kendo kik igombi. Chikego, kaachiel gi chike mamoko duto, oriw e wach achiel niya, "Her wadu kaka iherori iwuon." Ka ihero wadu, to ok inyal timone marach. Mano emomiyo hera chopo chik duto. To timuru kamano nikech ung'eyo ni kinde koro osechopo ma uchiewieu ae nindo. Nikech chieng' mibiro reso wae koro chiegni moloyo ndalo mane wachako eyie kuom Yesu. Otieno chiegni rumo, kendo piny dwaro ru. Emomiyo waweuru timbe mag mudho, to wamaneuru gige lweny mag ler. Ngimawa mondo bed mobidhore kaka joma wuotho e ler odiechieng'. Waweuru dwanyruok gi mer, gi terruok, gi anjao, gi dhao kod nyiego. To rwakreuru gi Yesu Kristo kaka okumbau, kendo weuru keto chunyu kuom paro gik maringruok gombo. Jorumi 14. Kata ka ng'ato nigi yie mayomyom, to rwakeuru arwaka ma ok uchande gi weche ma pod en go gi kiawa. Jomoko nigi yie motegno mamiyogi thuolo mar chamo gimoro amora ma gihero, to joma onge gi yie motegno to chamo mana alot kende. Joma chamo kit chiemo duto kik cha joma ok tim kamano. To bende joma chamo mana alot kende kik ng'ad bura ni joma chamo kit chiemo duto, nikech Nyasaye oserwakogi. In to in ng'a mandiwach ni jatich ng'ato timo marach? Kata ka ochung' motegno, kata opodho, to obadho mana ruodhe. To ng'e ni obiro chung' motegno, nikech Ruoth nigi teko mar miyo ochung' motegno. Jomoko paro ni odiechieng' moro duong' moloyo odiechienge mamoko. To jomoko paro ni odiechienge duto romre. Kuom weche ma kamago, ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi ratiro e chunye kuom gik ma okwano ni kare. Joma paro ni odiechieng' moro duong' ahinya, timo kamano kamiyogo Ruoth duong'. Joma chamo kit chiemo duto timo kamano kamiyo Ruoth duong', nimar gigoyo ni Ruoth erokamano. Kendo joma kwero kit chiemo moko bende timo kamano kamiyogo Ruoth duong', nikech gin bende gigoyo erokamano ni Nyasaye. Onge ng'ato kuom mangimane en mare owuon, kata mathone en mare owuon. Nikech ka wangima to wangima ni Ruoth,
Kendo ka watho to watho ni ruoth. Emomiyo kata ka wangima, kata ka watho, to wan mag ruoth. Nikech Kristo notho kendo chier modoko mangima mondo obed ruoth joma otho gi joma ngima. Koro in to, ere gimomiyo ing'ado ni wadu bura? Koso in, ere gimomiyo ichayo wadu? Donge ung'eyo ni wan duto wabiro chung' e nyim kom bura mar Nyasaye? Mana kaka ondike e muma niya,
"An ruoth Nyasaye mangima, akwongora niya, ji duto nogona chongi piny, kendo ng'ato ka ng'ato nohul ni an Nyasaye."
Omiyo ng'ato ka ng'ato kuomwa nowach mana wach man kuome owuon ni Nyasaye. Kuom mano mondo waweuru ng'ado ni jowadwa bura. To keturu chunyu mondo une ni ok utimo gimoro manyalo miyo wadu podhi, kata madimiyo tim richo. Ang'eyo maber chutho kaka ja Kristo ni onge chiemo moro ma inyalo luongo ni kwero. To ka ng'ato paro ni gimoro en gima kwero, to gino bedo ne mana kwero. Ka gimoro ma in ichamo chwanyo wadu, to mano nyiso ni iseweyo wuotho e hera. Omiyo kik iwe chiemo ma ichamo keth ng'at ma Kristo nothone. Bed kitang' mondo gima ineno ni ber kik mi jomoko kinde mar wuoyo marach. Nikech loch Nyasaye ok en wach mar chiemo kata mar madho gimoro, to en mana wach tim makare gi kwe kod mor ma Roho Maler kelo. Omiyo ng'at matiyo ni Kristo e yo makamano ema bedo malong'o ni Nyasaye, kendo ema ji bende oyiego. Emomiyo wadwaruru matek weche makelo kwe kod weche ma ng'ato ka ng'ato dikonygo owadgi. Kik iketh tich Nyasaye mana nikech wach chiemo. En adier ni onge chiemo moro makwero. To kichamo gimoro mamiyo ng'ato podho, to iketho. Ber mondo iwe chamo ring'o kata madho kong'o kata timo gimoro amora manyalo miyo wadu podhi. Paro ma in go korka gik miyiego to bedgo mana e chunyi gi Nyasaye kende. Ng'ato ma onge gi kiawa moro e chunye, kotimo gima ong'eyo ni kare en jahawi. To ng'at ma chiemo kariwo gi kiawa, to bura oloyo. Nikech gima otimo ok otim kong'eyo ni kare. Gimoro amora ma ng'ato otimo ka onge gi ratiro ni en gima kare to en richo.
Jo-Rumi 15. Wan joma nigi yie motegno onego wakony jogo man gi yie mayomyom, ma ok watimo mana gima wan wawegi ema wahero. Ng'ato ka ng'ato kuomwa mondo tim gima ber kendo malong'o ne wadgi mondo konye bet gi yie motegno. Nyaka watim kamano nikech Kristo bende ne ok otimo mana gima en owuon ema ohero, to en mana kaka muma wacho niya,
"Ayany mane ji yanyigo ema koro iyanyago."
Adier, weche mane ondiki chon e muma nondiki mondo puonjwa, kendo mondo muma omiwa kinda kendo howa, mi wabed gi geno. To Nyasaye ma wuon kinda gi hoch mondo mi ubed gi winjruok achiel kaka Yesu Kristo dwaro, mondo umi Nyasaye, wuon ruodhwa Yesu Kristo, duong' gi chuny achiel kod dwol achiel. Rwakuru joweteu mana kaka Kristo bende oserwakou, mondo Nyasaye oyud duong'. Awachonu ni Kristo nodoko jatich Jahudi mondo nyis ji ni Nyasaye en jaadiera, tiende ni mondo omi gima ne Nyasaye osingore ni kwerewa otimre. Kendo mondo joma ok jo-Yahudi opak Nyasaye nikech ng'uonone. Mano e kaka muma wacho niya,
"Emomiyo anapaki e kind joma ok jo-Yahudi. Adier, anapak nyingi gi wer."
To bende owacho niya,
"Un joma ok jo-Yahudi, moruru kaachiel gi joge moyiero."
Owacho kendo niya,
"Un ji duto ma ok jo-Yahudi pakuru Ruoth. Ogendini duto mondo pake."
Isaya bende wacho niya,
"Nyakwar Jesse nobi. En ema nowuogi mondo obed ruodh joma ok jo-Yahudi. Kendo en ema joma ok jo-Yahudi nogen kuome."
Nyasaye ma wuon geno opong'u gi mor duto kod kwe nikech uyie kuome, mondo geno maru omedre mogundho kuom teko mar Roho Maler. Owetena, an awuon ang'eyo chutho ni un joma beyo kendo mariek ahinya. Bende ng'ato ka ng'ato kuomu nyalo ng'ado ni wadgi rieko. Kata kamano asendikonu gi chir e baruani ka aparonugo weche moko. Asetimo kamano nikech pinch mane Nyasaye omiya kuom ng'uonone, mondo abed jatich Kristo Yesu, kendo mondo ati tich dolo ni joma ok Jo-Yahudi. Tijano en lando wach maber mar Nyasaye mondo joma ok Jo-Yahudi obed misango malongo ni Nyasaye ma Roho Maler osepuodho. Kaka an ng'at man kuom Kristo, amor gi tich ma atiyo ni Nyasaye. An ok dawuo kuom gimoro ma an asetimo, to dawuo mana kuom gik mane Kristo osemiyo atimo mondo joma ok Jo-Yahudi oluor Nyasaye. Notimo gi weche kod timbe, kendo gi teko manenre kuom ranyisi gi honni, ma en teko mar Roho. Kamano asetieko lando wach maber mar Kristo koni gi koni, chakre Jerusalem nyaka Iliriko. Gima asedwaro moloyo gik moko duto en ni mondo aland wach maber kuonde ma nying Kristo pok ong'ere, mondo kik aged e wi mise mar ng'at machielo, mana kaka muma wacho niya,
"Joma ne pok onyis wachne nonene, kendo joma ne pok owinjo wachne nong'e tiende."
Mano emomiyo kuom ndalo mathoth ok asebedo gi thuolo mar biro iru. To koro asetieko tija kwendegi, kendo kaka asegombo biro iru kuom higni mang'eny, koro adwaro ni mondo atim kamano. Abiro nenou ka akadho adhi Hispania, kendo ka asebedo kodu moromo, to ukonya e wuodhano. Sani to koro adhi Jerusalem ka atero mich ni Jo-Nyasaye man kuno, nikech kanyakla mag Jo-Kristo man Makedonia gi Akaya noneno ni ber mondo gigol chiwo okony Jo-Nyasaye modhier man Jerusalem. Ne gineno ni ber mondo gitim kamano, to chutho gin jogop jogo, nikech kaka joma ok Jo-Yahudi oseyudo gweth mag chuny kuom Jo-Yahudi, omiyo winjore gin bende gikony Jo-Yahudi gi gik mag chand mag pinyni. Ka asetieko tijni, kendo amiyogi pesa duto mosechoknegi, eka nabi iru ka adhi Hispania. Ang'eyo ni kabiro iru to anabi gi gweth mogundho mar Kristo. To asayo owetena kuom Ruodhwa Yesu Kristo, kendo kuom hera mar Roho, mondo ukonya nywako tich lemo matek, kukwayo na Nyasaye mondo oresa kuom Jo-Judea motamore yie, kendo mondo Jo-Nyasaye man Jerusalem oyie gi tich matiyonegi. Kamano ka Nyasaye oyie to anabi iru gi mor, kendo aywe kodu. Nyasach kwe mondo obed kodu uduto. Amin. Jo-Rumi 16. Apwoyonu nyaminwa Phoebe. En jatiche kanyakla mar Jo-Kristo man Kenkrea. Rwakeuru e nying Ruoth kaka Jo-Nyasaye owinjore tim, kendo konyeuru e wach mora mora modwaro, nikech osekonyo ji mathoth, kaachiel gi an awuon bende. Mosnauru Priska gi Akula ma jotich wetena kuom Kristo Yesu. Ne gichiwo ngimagi nikech an. Agoyo nigi erokamano, to ok an kenda, to kanyakla duto mag Jo-Kristo ma ok Jo-Yahudi bende goyo nigi erokamano. Mosnauru kanyakla mar Jo-Kristo ma lemo e odgi. Bende mosnauru Epaineto osiepna, ma en ng'at mane okwongo yie kuom Kristo e piny Asia. Mosnauru Maria mosebedo katiyonu matek ahinya, kendo mosnauru bende Androniko kod Junius. Gin Jo-Yahudi wetena mane otwewago. Gin joma ogen kuom joote, bende ne gikwongona bedo Jo-Kristo. Mosnauru Ampiliato osiepna kuom Ruoth. Kendo mosnauru Urbano ma jatich wadwa kuom Kristo, kod Stefano osiepna. Mosnauru Apele, ng'at mosetem moyud ni Ja-Kristo mar adier. Jood Aristobulo bende mosnauru. Mosnauru Herodian, ma Ja-Yahudi wadwa, kaachiel gi Jo-Kristo ma jood Narkiso. Mosnauru Trufena gi Trufosa, ma jotiyo tich Ruoth matek. Bende mosnauru Persi osiepna mosetiyo tich Ruoth gi chunye duto. Rufus, jatich matek mar Kristo, bende mosnauru, kaachiel gi min mare, mosebet karita ka nyathine. Mosnauru Asunkrito gi Flegon gi Herme gi Patroba gi Hermas kod owete man kodgi. Mosnauru bende Filologo gi Julia gi Nereas kod nyamin mare gi Olumpa kod Jo-Nyasaye duto man kodgi. Yogreuru gi mos mar Jo-Nyasaye. Kanyakla duto mag joma oyie kuom Kristo omosou. Akwayo owetena ni beduru motang' gi joma kelo pogruok kendo miyo ji lal, kagitamre luo puonj mane uyudo. Ayuru kuom joma kamago, nikech ok gin jotich ruodhwa Yesu Kristo, to gitiyo mana ni gombo gi giwegi. Giwuondo joma kia gi weche mamit kendo malombo ji. Ji duto osewinjo ni umako wach maber. Mano emomiyo amor kodu. Adwaro ni mondo udok joma riek korka timo gima ber, to ubed joma ofuo korka timo gima rach. Piyo piyo nono, Nyasach kwe biro miyo unyon Satan gi tiendu. Ng'uono mar Ruodhwa Yesu obed kodu. Timotheo jatich wadwa, kaachiel gi Lukio, gi Jason, kod Sosipatro, ma Joyahudi wetena, jomosou. An Tertio, mandiko baruani, bende amosou kuom Ruoth. Gayo, ma an wendone, kendo ma bende jarwak jo Kristo duto man ka e ode, omosou. Erasto ma jakeno mar dala, kod owadwa Kwarto, jomosou. Ng'uono mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodu un duto. Opak Nyasaye manyalo miyo ubed gi yie motegno, kaluwore gi wach maber mar Yesu Kristo ma alando. Wach maber no en wach mane opondo nyaka nene. To koro Nyasaye mochwere osechiko ni mondo oele e lela, mondo ogendini duto yie kuome kendo mag chikne, mana kaka jonabi nondiko e muma. Duong' obed Nyasaye kuom Yesu Kristo nyaka chieng'. En kende ema oriek. Amen.